hande jetati pay silmaji chapantati do e Dakar yonti wakati nanti don kabruji di
Aisha so
teddube hedibe refi fulfulde on calminama bisimila mon e jonde men kabaruji Nigeria yimbe jogibe kaborde tumade tumabe jokkondirde e gumu etat islamique to Africa bange hirnange iswap bari yimbe sappo hankito diwal Borno diwana jibido gondo to funnangere wo Nigeria be sappo hedibe hen ko worbe jenayo e debbo goto be gonno ko e rendinde jamde mobelaji chumdi e wolde konunkobe e der gure goni e kurmi asarabama ko don be njana kambe fuf be mbara Senegal lundi yanke mantinido lamungu Ousmane Sonko ne heddi e yiyande mum o mo jaggi e ko tiide e wiide yo horejo Macky Sall woppita lundi yankobe jaggabe e go seppo so wana dum ma wondi be mabbe gar jewdebe e ko wawi wuntude fuf ko di kongudi o bangini e hello mako Facebook tiagal go seppo aljuma e Dakar e to Ziguinchor ha yimbe tato mayi hena Leydi Senegal e o saha to bange dawrugol ko lural mangal woni hakkunde ardibe lamungu e lundibe be ko dum jeyi sababu yidde seppo landa yewi askan wi e der dum wadi maybe e ganyibe alintina a gardido Africa Jom Center e darenido hakkeji neddo na jogi kulhuli mawdi e dawrugol leydi ndi kettoden mo firi ko ngudidi ko Moussa Oumar Bari
On est inquiet pour la suite parce qu'on est dans une impasse.
Minen gondi e kulhuli sabu dum do yawtani min kiron wadi nangabe wadi maybe dum fof hollirta ko ina wadi chadele dawrugol kam e potal e der leydi ndi bele yimbe no bayi yarudi ni e di sumgoji e sahande leydi ndi wuri chadele mawde biyammi tan ko ala yimbe no chokli deejere pewal kono kadi e deejere dendangal landaji dawriyankobe gondi e der leydi ndi gam yimbe jahay sumgoji deedi laadi pewdi gondudi e potal hande biden gondi e kulhuli e faire e kadi gonka faggudu leydi ndi e rendango dum wallitani kono kadi e gonka dawrugol leedele taride minde gonden hande ko e saha joddilgol jamobe gam be bawo jeyede e sumgoji kono kam e gonka hande ka dum alana min gartam yarude ni e sumgoji sabu ko saha kulbinido kamnido musdo
aussi délétère aussi tendu et aussi violent
to guiné paden tiagal la pol fo de lewru e der leydi ndi gam jewde no besnguji di ngurdi yimbe lamu fa ugina ngarti aljuma to konakri e gardagol horejo jagordo Mohamed Beyavogi CTO jabbama to gallela mordo ngam wadande tongol lapongol horejo o colonel Mamadi Dumbuya horejo jagordo teski masifa kulbinido e der leydi ni Côte d'Ivoire cho wadi kadi ko fati e jangol e rewbe ko e yewtere tele dum yalti e video mo ganduda ene yie hen o acteur lollude iwari najo Jimmy Danger ne simta holno wawiradno yande e den diko nde o woni suka tiagal jaltingol nde yewtere aset to Jimmy Danger famminta ko calinodo zude e on don film e fuddorde golle mako acteur ko don tigi pelle darnibe hakkeji rewbe dilli e wide dum ko gurtade hen malla biyenna ko o bannado dum Burkina Faso imminado CDAO ngam dabude ko e jamto Burkina horejo kido Niger Mahamoudou Issoufou o jofni njellu mum balde didi to Burkina e de balde didi o yewtidi e hilfaabe lamu faddengu wallidibe to bangi karallagal eto duso kopareje leydi ndi ngam artude e ko bu e lawol e ko buri yawde Alerte hande bibe leydi France na nodda wotoyde dawal dimmal sumgoji sardi yankobe be dawal gadanal he yalti ko dental bangi nano e mubundira lamungu ndi jinchude non addi sikitare e wawde danje kewendi e bangi lamungu to sudu sardi jindu ketto hen jantore cerno mudumba cerno Moussa Ba Diafado
ko faransinabe timube millionji cappande nay e jetati nuddita e nde alare subagol sardiyankobe mabbe e ngal do ko kandidaabe fulube kalawol aranol ben woni e fulutirde ma wien wona e subede e nder julle temedde joyi cappande jiddi jiddi kasudu sardiyankobe walla wien assemblée nationale ko tamundiral pelle politique onyorde kanano den e ensemble kautital nde fedde wonde kalamu nden ardi wonno yeso din subunguji arani faale Emmanuel Macron e gouvernement makko on ko hebugol julle burde du deden kasudu sardi en cour kono yeso mabbe no dari Jean-Luc Mélenchon e be o ardi aniibe fulugol de wote dimme ka wote arane buri feccere faransina be yaltano subi tawsi engal do be yaltay dum andoto e der nyallal hande gal cerno Moussa